nifanye bila koma. Unikumbuke, Bwana. Njoo kwangu, nakupenda. Ninatamani nifanye mapenzi yako. Ninatamani nifanye bila koma.
You're the beast in me. You're the you in me.